mwaramutse neza dususuruke ibiganiro dususuruke byose bisanjye ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu vo akadomo com ahanditse ibiganiro umuziki
Amerika turasusuruka buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo
adres radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Ohereza nimero yawe ya telefone, tuzaguhamagara maze ususurutse abukunda.
Nitwa Nyiransengimana Valentine, tuye mu gihugu cy'u Rwanda, karere ka Rulindo. Nasuza mu buryo munyakiriye, nasuza abana twiganye kuri apoteke Murambi, nasuza n'ababyeyi banjye n'abavandimwe n'abandi ku izina rya Ava. Natuye indirimbo yitwa Ice Cream by the Day. Murakoze.
Production. Step up.
Dususuruke ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo ku ijwi rya Amerika. Adresse radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Twoherereze numero yawe tuzaguhamagare tukugereza ubutumwa ku nshuti n'abavandimwe.
Nitwa Serbani Junior, nkabamerereye ku kagano mu karere ka Gororero. Ndatasha umugore wanjye Adelphine, Natasha Gasore Aguero na Fratier. Ndasuhuza abantu bose twiganye mu Gakenye kuri Semuru, harimo Elifaze, Davide, nkabasuhuza n'abandi bantu bose banzi ku izina rya Seremani. Murakoze.
Noneze Serema, uba tuyihe ndirimbo?
Nkabamba tuyi ndirimbo yitwa Ntawamusimbura ya Medi.
Komera, umunsi mwiza.
Sawa, murakoze cyane.
Kiambere kwa monani yuko wampie yo akazi na kawe kukubura umganya muto yo mwoko so kongira Nawamusimbura
dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo kuva saa 12. Facebook VOA radio yacu, address radio yacu @gmail.com. Ijwi Amerika ikiganiro dususuruke zose ziri ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. mu biganiro umuziki, ohereza nimero yawe ya telefone maze tuzaguhamagare ususurutse abawe.
Nitwa Ingabire Goretti, nkaba mba mu Bwongereza. nifuriza umuryango wanje uri mu Rwanda cyane cyane mama Kamukigo Danse na musaza wanje Bizimungu Reverasira Mukandori mukuru wanje na famiye zabo zose ambifuje umwaka mushya muhire nkaba wifurije n'abana banjye mbana n'abantu mu Bwongereza ariwe Noheli Ariane Waseri ya Murionari na se umwaka mushya muhire nkawifuriza Pare Sebageni n'umugore we ba mu Bubiligi nkawifuriza Jise n'umuryango we bari mu Bwongereza nkawifurije Pascali uzi hano mu Bwongereza nkawifurije na basaza banjye ba mu Bubiligi n'abamukuru wanjye ba mu Bwongereza n'amafamiye yabo nkawifurije n'umusegereza wanjye Mugiraneza Emen na famiye ye n'abandi n'abandi ntabasha kurondura amazina bose nkababifurije umwaka mushya muhire uzabere w'amata n'ubuki n'inyungu n'ibyishimo ati uyu mwaka mushya muhire y'inyarwanda yitwa Bonani
ya yindi y'impara
y'impara ya
nshuti zacu ni ku butumwa bwa Goreti dushorejeho dususuruke y'uyu munsi ndabashimiye cyane rwose mugire wikendi nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
I'm gonna get you. trying to hide that fire inside, but your hold me back's almost gone.